Amanyi wampisa mu mazza amangi nsomoka. Yamanyi wampisa mu binene ebitamalawo. Yamanyi wampisa mu bufunda obukutte nzikiza tuvudde wala. Senono katambula nange era byonna esanze gye mpita abaddewo nange. Luli abalala nga bankoye ono ye eyankowa nange nsaze womuwo oluyimba womukwana singa. Kwagala nyo Katonda wange
Yesu kwagala.
Kwagala nyo Mukama mukwana gwange Yesu.
Yesu kwagala.
Kwagala nyo ngabo yange
Yesu.
Oli mulala mu mutima gwange kwagala nyatoba.
Yesu kwagala.
Wafukira oluyimba benyimba bulijjo. Lord I love you. How you love me, you never ever give me up. Huli nipenda, huli nifia, ngasinaba nakubeza. Wayuwo masai emigo jakuwa, all that for me. On the cross wakaba maziga nola jana kulange. Kwagala nyo Katonda wange
Yesu kwagala.
Kwagala nyo Mukama mukwana gwange Yesu.
Yesu kwagala.
Kwagala nyo ngabo yange
Yesu kwagala.
My heart knows how to love for me ha. Mukwano Yesu, unzote kwa galo mulinga nze. Nafirira, we useyo, avanchawa bebanji. Na ye Yesu tanchawa. I looked around and I couldn't find what to give in return. Katino kanyimbe, let me sing it aloud. Nakupenda Yesu. Kwagala nyo Katonda wange
Yesu kwagala.
Kwagala nyo Mukama mukwana gwange Yesu.
Yesu kwagala.
Kwagala nyo ngabo yange
Yesu.
Oli mulala mu mutima gwange kwagala nyatoba.
Yesu kwagala.
Wafukira oluyimba benyimba bulijjo.
Kwagala.